yafa luli eri kumusalaba na tuonya okufa kuli okunene kutwa ndifudde awatali na kusasula wadde oba okutanzibwa kyetuva twimba era ne tusanyuka kubanga Katonda ali ku luuyi lwaffe wakulembelenga amakinda n'amadda wadde nga waliwo omuyaga nsabye omumye ndi munafu sirina maanyi gwe Katonda wange esirinayo omulala gwe Katonda wange wakulembelenga amaginda n'amadda wadde nga waliwo omuyaga nsabye ongumye sirina mangi gwe Katonda wange sirinayo omulala gwe Katonda wange olowooza ku bulumi mwe yayita alabe ng'owona oliwoza ki butoli bamwabo abaliba bawangudde kyenva mukoola ne nsitula eddoboozi anjule anyambaza obutukuvu bwe kubanga Katonda ali ku luuyi lwange wakulembelenga amakinda n'amadda wadde nga waliwo omuyaga nsabye omumye ndi munafu sirina maanyi gwe Katonda wange sirinayo omulala gwe Katonda wange wakulembelenga n'amadda ekiro wadde wadde waliwo omuyaga nsabye ongumye ndi munafu sirina maanyi we Katonda wange amanye byange tondeka Katonda wange sirinayo mugala sirinayo mugala womanyi byange Katonda wange tondeka mukama tondeka tondeka Katonda wange.